sangika era tebikoma umukwano kwange nawe bakulukoba tetulitengana ubulungi bw'oliko kwekewa kibonomu obukumi bw'obutuuze biriho kusaba tonefulira mutima togumenya abaana yegwali banzalira kileya kusaba tonefulira mutima togumenya abaana yegwali banzalira Magala bitasangika era tebikoma omukwano gwange nawe luba mukoma tetulitengana Magala bitasangika era tebikoma omukwano gwange nawe luba mukoma tetulitengana Ngeno mu Bible y'omutima gu soma mukwano ngu kulungi bw'oliko karakitazu yegwana nfumbira kusaba tonefulira mutima togumenya abaana yegwali banzalira kusaba tonefulira mutima togumenya mukwano yegwana nfumbira Magala bitasangika era tebikoma omukwano gwange nawe luba mukoma tetulitengana Magala bitasangika era tebikoma omukwano gwange nawe luba mukoma tetulitengana